just us.
Am I you
just us?
Destiny soldier defy
just us. Just us.
Yakwata kokuleke ebyo kunywa mbileke. Bino sinya kenyege over fetwa nyege nyege. That's for me baby over zenu benu
benu benu benu benu
benu benu. Mbale tu Kampala we are the conqueror. 24/7 by a yebo na betala. Masa simu banga switi yona nekala. Katuba kubeda feno twetale.
Come close and zenera kunia.
Just us.
Bide movie fata zemera kunia.
Just us.
Jaga lusi nenga to inafia. Wind your waist baby girl mbela kunia.
Come close ambela kunia.
Just dance.
Video movie fata zembela kunia.
Just dance.
Jagalo zinenga to inafia. One your waist baby galo mbela kunia.
Move your body, shake your body. Mochi donga ba wala bazina.
Bounce.
Move your body, shake your body. Mochi dola bidemo tunyiga.
Bounce. Move your body, shake your body. Mochi donga ba wala bazina.
Bounce.
Move your body, shake your body. Mochi do la vide mutu nyiga.
Bounce.
Bino sibia buno buno kazanyo kaludo ludo. Dance for me teddy dole tabad energy. Wine is solid. Zendanga positivity mba kubi sechi dodi. Dole tabu dodi dodi. Zepwate kukuleke ebyo kunywa mbileke. Bino sinyege nyege oba fetu enyige nyige. Dance for me baby oba zenumbe numbe. Zenumbe zenumbe zenumbe.
Zekwate kukuleke ebyo kunywa mbileke. Bino sinyege nyege oba fetu enyige nyige. Dance for me baby oba zenumbe lumbe. Zenumbe zenumbe.
Come close and zembera kunia.
Just dance.
Bide movie fata zembera kunia.
Just dance.
Jaga lusi nenga to inafia. Wind your waist baby girl mbela kunia.
Come close and mbela kunia.
Just dance.
Bide movie fata zembela kunia.
Just dance.
Jaga lusi nenga to inafia. Wind your waist baby girl mbela kunia.
Move your body, shake your body. Mochi donga ba wala bazina.
Bounce.
Move your body, shake your body. Mochi dola bide mutu nyiga.
Bounce. Move your body, shake your body. Mochi donga ba wala bazina.
Bounce.
Move your body, shake your body. Mochi dola bide mutu nyiga.
Bounce.
Baby chusa your body body. Tole mu bate bate the way you shake. Bend down kalon kwasa allergy. Wine it slowly. Zendaga positivity mba kubi sechi dodi. Dole tabu dodi dodi. Zekwate kukuleke ebyo kunywa mbileke. Bino sinyege nyege. Oba fetwa nyege nyege. Dance for me baby. Oba zenumbe lumbe. Zenumbe 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 lumbe lumbe.
Zepwate kukuleke ebyo kunywa mbileke. Bino sinyege nyege. Oba fetwa nyege nyege. Dance for me baby. Oba zenumbe lumbe. Zenumbe zenumbe zenumbe.
Come close and zembera kunia.
Just dance.
Bide movie fata zembera kunia.
Just dance.
Jaga lusi nenga to inafia. Wind your waist baby girl mbela kunia.
Come close ambela kunia.
Just dance.
Video movie fata zembela kunia.
Just dance.
Jaga lusi nenga to inafia. Wind your waist baby girl mbela kunia.
Just dance.